abasomesa wamu n'abaana abakoze obulungi ebigezo byabwe ebya siniya eyookuna bakyagenda maaso n'okukyakyankyamu n'okukyakala nga bagamba nti Mukama abakoledde ekyamagero bwe basobodde okkuba oluku mu mutwe emisomo gino munnafa kimubirwa atalaaza amasomero agatali gamu n'atuukako ne ku ssomero erya Light High ery'esseguku n'asanga nga bajaganya era bw'ayogeddeko n'abakulu baayo ne balambulula ensonga zonna.
Nze Matovu Yiga, Headmaster Light High School Seguku. Twebaza Katonda nti ebibuuzo byaffe bya siniya eyookuna bikomyewo nga birungi. Enteekateeka eno eya New Curriculum njagala gamba etukoze bulungi kubanga abaana bonna baayise, abasinga bayina A, tuyina 11 A, 11 B, 34 C, ziri 10 mu 13 twagala okwebaza abaana bonna bakwalifayinga
babayizi b'essomero lino nabo batendereza Mukama Katonda olw'okubayisa ebigezo obulungi.
My name is Covelin Helen and I'm a student of Light High School. I would like to first thank the Lord Almighty God who has helped me first through this. It wasn't my hard work but it was by the help of our teachers, the staff members and the whole school at large. We have performed very well and I want to thank the Almighty God for that.
My family Christopher Sevilla, the music Light High School Seguku. Era twebaza Katonda kubanga tukoze bulungi. Njagala okwebaza abasomesa baffe abatuzaddewo nga batufaako okulaba nga tukola obulungi nga bwe tukoze. Mukama yeebazibwe.
Ake mu biro bino byonna yabituwadde.